Και όλα βιατάβου βιμέσα τσίνα. Τι ακύπω σαμπού μου αμπιέ μαγίνα. Ενώ λίπο τσάβου να σώμα βίνα.
This is awesome.
Paparazi, mambo chini ya kapeti, mbuzi tukune nazi, kingasi macho mboe la kaicha lokola kungu, weza mini, tumezungukwa na majungu tu, yeah, Mr. DJ, nipe hiti taratibu ni mchome, mzaramo sapilaya kama penda jishushe, hili pango la magengsa tena chapa tupishe, yeah, kama poa, kwa ngumi sio poa, unaboa, we snitch unazingua, unacheka, we bishonta kuzodoa, Pasha bajeti, jipangi utapotea, yeah. Unacheka sichekeshi na kuchana makavu. Umetupa chabu mtoni na kutoka pakavu. Umefanya kichwa changu kinajaza makovu. Dele, unafanya nato chafu. Unajituma kupambana na hali yangu. We mwenyewe unadata na hiti zangu. Sasa maneno ya nini
na? Niache na maisha.
Embu niache na maisha.
Nifuate kama nawe ushashtuka wachape mama wanojita vipusa kuna vidume squeezy mapaparazzi mashkaji mbizi wanataka kazi wakimbizi wanawasha daisy but let me go no tire bling Ronaldo na Samata bling Rolento na Omaga bling Stepeto wa kumwaga Vimesha china Choki po sabu mwambie magina Eneo lipo chafu na soma vina Kuni sipasui ni poligila yeah. Mipa
Usimbwele macho kama penzi hau ya jui Mana ndo chanzo kinacho tufanya tuwe madui Mara simba mara chui Nani mchawi nani adui Wejisho kungu kodoa kodo Mendo yule wanaloge na shinda na pono Na waza kipi nifanyi linipate mjengo Mana mama kanichoka kushinda ghetto Yeah Hii track inakwenda kwa mafans wote Wale wenye rozo choyo kama sivyo kote Akili zote unatesa kote Nyebi show yani ndidi na wachana wote Yeah Kumi Amna wema vipi tu asifie Mejipanga kupambana vipi tena mkimbie Yani vumbi tepe tepe na machizi ni nye Mabisho Mezaliwa kupambana Siku semana na maneno kusengenyana Kusengenyana Yeah Yani ngumi za pipofu kupigana na kuta Umibuka na maneno na pigana na nyota Huu mwendo mkali Tena speed ya Toyota Tena speed ya Toyota
Nifuate kama nawe ushashtuka Wachape mama wanojita vipusa Kuna vidume squeezy mapaparazzi Mashkaji mbizi wanataka kazi Wakimbizi wanawasha daisy But let me go no tire Bling, Ronaldo na Samata bling Rolento na Omaga bling Sepeto wa kumwaga Vimesha china Choki po sabu mwambie magina Eneo lipo chafu na soma vina Kuni sipasui ni poligila mipa